atekitongole cha nira kitandise kaweefube okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bagabira abantu era gamoto zaabwe ssaako n'ebiwandiiko ebirala mu mbeera eno era bagenda kuba nga balongoosa ebyo ebibeera bitatambudde bulungi ku kaadi awamu n'okuwandiisa abantu abalala abaagala ebiwandiiko ssaako n'endagamuntu omulimu guno gutandika nkya ng'ennaku z'omwezi 14 era nga batandikira mu bitundu omuli Nansana Municipality nga balina Luvule, Kira, balina Mugongo, Busukuma, bali Gombe, Busukuma, Gombe, Kakiri ssaako n'ewalala. Enkeera bakugenda ekira bweyogerere Kyengera Naweru n'awalala. Era bakusaasaanira ebitundu omuli Arua, Buikwe, Jinja, Masindi, Tororo ne Fort Portal, Yeganga Nebbi, olwo bakomekereze ng'ennaku z'omwezi 3 May, ekitugumu. Era ng'omukubavunaanyizibwa kundaga muntu mu kitongole kino Kereyo Lama annyonnyola.
Kliniki zino zijja kuba mu disitulikiti ya 21 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tujja kutandikira enkya mu disitulikiti yaffe ey'ewakiso, aba Wakiso Town Council Nansana tujja kubeera Nabweru eri e Nabuvule, ab'e Kasangati tujja kwesanga Masoli ku ofiisi ya Nira, ab'e Kakiri tujja kwesanga ku Kakiri sub county, ab'e Kyengera tujja kwesanga Ekyengera ku town council ku office, abe Busukuma tujja kwesanga ku office za division, abe Gombe namwe mujje ku division, abe Mende mujja genda ku gombolola, abe Masulita muholo ya fawo ku town council wetujjo kuba, abe Namayumba tuisange mu community hall ya fe. Ku lwokunanga 16 tujja kwongera okuteeka obuweereza mu bitundu eby'enjawulo eby'ewakiso omuli bweyogerere ku division, Ekira, Enansana, Enabweru ne Wakiso.
Anyonyodde era nga babagenda okutandika okuwandiisa abagwira abali mu ggwanga nga balina ebiwandiiko ebituufu olwo nabo baweebwa endagamuntu etuumiddwa aliyena identification number ng'omulimu gutandika 5 May.
Enamba eyo tujajiwo mna Uganda ng'alina empapula okuva mu immigration nga zikyaliko emyezi 3. Ebiwandiiko bye tujja okusaba mwe muli bino: pamiti, ebbaluwa eraga nti okkirizibwa okukola mu Uganda bagiyita work permit, oba ng'olina owooluganda gwe wajjirako okugeza oli mukyala we obwa mwana we nga mukozi mutongole ng'olina kye bayita dependent pass, oba ng'oli muyizi mu Uganda ng'olina paasi eyakukkiriza okusomera e Uganda n'abantu ba modula eyo.